Akabi.
Major likes baby.
Dari yangu boku landa, numbo kubomba. Epwa bengi tufili rwafye twaisanga no pulani. Dari yangu boku wata, numbo kubomba. Epwa bengi tufili rwafye twaisanga no pulani. Bombe pota ula ponta iwe. Bombe pota ula ponta iwe.
Beat.